cheo chake, mimi nae hatushindani, atuone ashituke, anijue mimi nani. Ajijue cheo chake, mimi nae hatushindani, atuone ashituke, anijue mimi nani. Cheza na mimi mpenzi, cheza na mimi kwa mambo mazuri la wazizi, no hayataki haraka. Cheza na mimi mpenzi, cheza na mimi kwa henezi. Mambo mazuri la wazizi, no hayataki haraka. Selelea, 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 habibi selelea. Cheza na mimi mpenzi, cheza na mimi kwa henezi, mambo mazuri na azizi, ndo hayataki haraka. Haraka. Selele. mapenzi si yake rangi. Wajuzi wajulikana, mapenzi si yake rangi. Wajuzi wajulikana.
Tulicheze, tulicheze, tulicheze.